www.yecopi.com.
Kuki gukunda byahinduka urwango, kuki byishimo byahinduka marira. Ngenda kwibuka tukimenyana, ndakwibuka tugikundana, ukinetesha ukinetesha. None ubu tubanye kubera abana, ngo iyo batababo ngo ubu bawaransize. Nyamara tugikundana, wambwiraga kutazandeka, urukundo ruzakura, none ubu rurashonda. Nanga ko wanuka cyangwa ukambwira nabi, isezerano twagiranye no gukundana no kubahana, kuki wahindutse, kuki wahindutse? Kugeza ubwo tubanye kubera abana, ngo iyo batababo ngo ubu bawaransize. Nyamara tugikundana, wambwiraga kutazandeka, kurukundo ruzakura, none ubu rurashonda.
Yego bi
dore neza maboko ngo nkwakire, niwumva mbabaye uzanyisi bikomere.
Nyamara tugikundana, wambwiraga kutazandeka, kurukundo ruzakura, none ubu rurashonga.
Nyamara tugikundana, wambwiraga kutazandeka, kurukundo ruzakura, none ubu rurashonga. Nyamara tugikundana, wambwiraga kutazandeka, kurukundo ruzakura.